Fresh friends, happy news, Captain Mado Adoa in the Drake and Kate style. Hands record.
Asim we sani Drake and Kate. Asim we sani Drake and Kate. Nkaba hapa nyenti, Samsonia kakutwala. Nkaba hapa nyenti, Samsonia kakutwala. Asim we sani Drake.
Kilo timu, kani niko kasumika kwa baga za kikumi. Walikukumo